kutokuamini, nifanye nini? Niambie shida zako pindi unapokwama, usiogope kuniambia mimi, chonde niamini. Nifanye niwe wako, wakwako peke yako, na utu wangu mali yako. I'm yours baby, hey. Nimechagua kukupenda, iwe kwa kuku daga mamrenda, bibu na mbichi masiko atakwenda. I'm yours baby. Baby kitendawili, naziona popo mbili. Oh yes baby, macho yangu yamekuona wewe. Baby kitendawili, naziona popo mbili. Macho yangu mimi mama yamekuona wewe. Na kusifu choyo unaonyi madi wakubwa, kiumi ni mdogo, akili yako kubwa. Na kama kikuudhi nambie, zima nitasema sorry baby, najua jinsi ya kusema sorry baby. Na kama kikukera nambie, lazima nitasema sorry baby, I know how to say sorry baby. Nifanye niwe wako, peke yako, na utu wangu mali yako. I'm yours baby, hey. Nimechagua kukupenda, iwe kwa kuku daga mamrenda, bibu na mbichi masiko atakwenda. I'm yours baby. Baby kitendawili, naziona popo mbili. Oh yes baby, macho yangu yamekuona wewe. Number one, baresa. For the ditties, for chopper.